amazi okuqala osuku. Thola intshisekelo yokuzilungiselela osuku lwakho.
Ngiyabengelela emndenini omkhulu wokhozi FM, ngibengelela ithimba lonke levuka Africa Breakfast Show. Amazwi okuqala osuku. Namhlanje amazwi okuqala osuku ngoqala ngokuthi selidumela emansumpeni ngosuku lokugubha inkululeko yabansundu. Esinye isikhathi sinakho njengabantu ukuphonsa ithawula empilweni. Uma impilo isivivinya ngobumpilo bayo nangezimpilo zomthetho wemvelo, natural laws, evamise ukuvama ukusingcwekisa ngezinkinga ukuze abaseduze nababukela kuwe bafunde. Lokhu kwenza baqonde ukuthi akekho khozelo ngwesifazane ongama athi mpo athi yena akaze noma angeke avikiswa impilo. Ngakho ke ngithi uma zikunetha ungalokothu uphose ithawula. Kuyenzeka lithi selidumela emansumpeni ilikhahlele ithunga inkomazi noma insengakazi yakwenu. Ngesizulu esobala kuyenzeka uthi sekuzolunga ngokuzamayo phinde konakale. Kodwa qina uvuke uzithathe ngoba akulahlambeleko ngakufelwa. Lokho okuceba ngubuciko bolimi lwethu wenza ukuba siqhuquzeleke siphinde sivuke sizithathe. Kodwa kuyasikhomoza futhi ukuba njalo siphokophele phambili kumnyama kubomvu. Izinsuku ezimbili ezisele uba sigubha usuku olukhulu okuyisuku lwenkululeko yabansundu. Usuku esakhululeka ngalo lapha eMzansi engathi nawe ungazithola ngalo lolu suku uvuke ulwe nempilo. Ungalindi ukwenzelwa, zenzele. Vuka uphakamise ikhanda, phonse phezulu amehlo ngesikhathi phinde udlinze, uvuke udlinze, usuphumele phinde uphokophele ukuphumelela. Inhloboshana, ngiyabonga.
Amazwi okuqala osuku. Thola intshisekelo yokuzilungiselela osuku lwakho.